kutoka majina za watu. Kwa nini unatoka majina za watu nyuma nyuma?
Ngorongorongoro adusia lumarusi ngorongorongoro ituru lumarusi ngorongorongoro inyara lumarusi ngorongorongoro ajoya lumarusi ngorongorongoro adusia lumarusi ngorongorongoro ituru lumarusi ngorongorongoro inyara lumarusi ngorongorongoro ajoya bari lumarusi
ujana jina langu jioni jina langu sokoni jina langu jokoni jina langu kila sehemu jina langu kila kona jina langu jirani jina langu rafiki jina langu mpenzi jina langu kwa nini jina langu sababu jina langu kwa nini jina langu kwa nini jina langu kwa nini jina langu jina langu jina langu
ngorongorongoro adusia lumarusi ngorongorongoro ituru lumarusi ngorongorongoro inyara lumarusi ngorongorongoro ajoya lumarusi ngorongorongoro adusia lumarusi ngorongorongoro ituru lumarusi ngorongorongoro inyara lumarusi ngorongorongoro ajoya bari lumarusi.
You know what? A small mind discuss people, average mind I discuss events, that's why a great mind discuss idea, mama's idea na jirani's idea. Wachana na jina langu, yeah. Nimechoka sana, yeah. My man Aga, my man Tama, King Pisto, Hey Talent, my man Survivor, Dudu Mbaya, Hot Doggy kutoka White Big Family, my man Yoxi.
Ngorongorongoro, adusia, lumarusi, ngorongorongoro, ituru, lumarusi, ngorongorongoro, inyara. Lumarusi ngorongorongoro ajoya lumarusi ngorongorongoro adusia lumarusi ngorongorongoro ituru lumarusi ngorongorongoro inyara lumarusi ngorongorongoro ajoya bari lumarusi
ituru maru miulwanda maru you go north my name you go south my name you go east my name you go west my name I don't care my name I don't mind my name yeah my witness hot doggy chacha YB family ndani ya power bank records
anayeponda beat